I want to thank you guys in advance for everybody who will participate in supporting this project. I did this project all by myself from scratch, meaning from making beats, vocal, mixing, mastering, and everything. But now we are entering the step of promotion, so I can't do promotion all by myself, so I need support from anybody who can do anything. I mean, if you can share through social media, WhatsApp, Facebook, Instagram, and any means of communication you can, whatever you can, I will appreciate it, because without you guys, I'm nothing. Thank you, and God bless you. Ningependa kuwashukuru sana guys in advance kwa mtu yote ambaye ataparticipate katika kusaidia kufanikisha hii project, nikiwa namaanisha kwenye promotion. Hii project nimeifanya mwenyewe from scratch, ikimaanisha kuanzia kutengeneza beats, kuweka vocals zote ambazo utazisikia kwenye project, na kufanya mixing na mastering. Na saizi ndio tunafika kwenye hii part ya promotion, ambayo sasa siwezi kupromote mwenyewe, nahitaji support ya mtu yeyote kwa nafasi yake, kwa uwezo wake. Atakayesaidia nitashukuru sana. Nikiwa namaanisha kwamba unaweza kushare kwenye social network kama vile WhatsApp, Instagram, Facebook, and other social network, na njia nyingine zote za mawasiliano. Na hata kama una uwezekano wa kupeleka redioni, itakuwa vizuri sana, nitashukuru. Nyimbo zote ambazo zimo unaruhusiwa kuzicheza katika radio station yoyote. Thank you. I really need your support.